Thursday. Season upon that beat. Mario Panda Topo. Take a yo. Baby na see me. Baby wan you me zay na see me. Bambi na see me. Pando choko zay na see me. Baby na see me. Baby wan you me zay na see me. Bambi na see me. Pando choko zay na see me. Wana watu wan you me zay na see me. Even to your kula mukwano te viswaza. Only walk out is a matu sikulimba. My galu, baby, don't swaza. Yeah, but when you know, mukwano sikulimba. A double post as the babies are posana. Bolonji woli na mukwano we will sing. A baby galu, you will answer now. Baby, na see me. Baby, why you me zay na see me. Bambi na see me. Pando choko zay na see me. Baby, na see me. Baby, why you me zay na see me. Bambi na see me. Wadu choko zeze na simye. Uyambala kono jina njima ligalu. Jengwa kwenye na mokwano tanswaza. Jagala kutole wapiki nina kam. Malawo mulonje kwenye na tanswaza. Kubanga yuko kwenye na paliza wala la midwe. Baby galu tiwasana. Ujikilo mokwano kwenye na zenawi. Kuwanze tepita mokwano batutime. Jagala kutole wa mama nitata. Malawo mulonje kwenye na tanswaza. Paliza wala la zina baba kovyebe. Quality bamba la mukwano tiwa nyuma. A baby galo, sure. Tagala kutwale jembe la love you. Bali abala la mukwano kuwa viko. Bali kule viko la pepe vya chiwani.
Bali kule viko la pepe vya chiwani.
Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Kwano choko zeze na simye. Baby na simye. Baby wanyo mieze na simye. Bambi na simye. Palo choko zeze na simye. Yo, a baby galo piti gali za kusana. A double poster, baby yeze wende. Choyo ya mukono vambi jangu chukue. Baby, naguze wake chukumba. Jisava mukono jangu fetukume. Boli jo itava chali gwe wagambe. A double poster, we besta kusana. Bali kwa mwala laze baby te wasana. Bali kwa waleke mukono to wafako. A double poster, we besta kusana. Baby na simye. Baby, why you me zay na see me? Bambi na see me. Pando choko zay na see me. Baby na see me. Baby, why you me zay na see me? Bambi na see me. Pando choko zay na see me.